baraka amuhana wakumufasha batangira kubaka dufite urwibutso rukomeye niba twubaka inkike z'iyeru saremu ntitwitaye kuri tobiya basani baratu Be